nifanya niwe mnyonge. Na ina tafuta rizi, Mola nasituone. Ila siri sirini, tunda langu nitunzie. Nitunzie, nitunzie. Najua na kumisa, na moyo wako na kuduta. Utamachozi nyamasa.
Shule,
maisha sio kukaga. Ila mido baba, acha nitafute.
Shule,
watoto tusomeshe.
Shule,
maisha sio kukaga. Tone langu, itanyogesha. Thamani yangu, kurokoro ya chezeshwa. Geficho langu, litakichoka. Nilale na changu, nitaridhika. Ona kanusu kamkate na shiria. Kibubu mishati na jekia. Kita kitansi na jekia, baby. Emola baba, tiwa pilika salamu. Kwa yule wangu muhimu, abadani pezi langu, usilishutumu, baby. Baba, acha nitafute,
shule,
watoto tusomeshe,
shule,
maisha sio kukaga. Ila mimi baba, acha nitafute,
shule,
watoto tusomeshe,
shule,
maisha sio kukaga. Mabaki sobo,
stop.
Yulo binu mwendo wa mikogo kuwa na stop.